EMB Records.
Joy!
Soundboy!
Teddy B!
Smile yako nare, urembo wako nare, kila kitu nare, nare. Mamacita, señorita, Margarita, tutu kwa baridi ni pecho. Urembo wako nare, kila kitu nare.